tambula mu simuluza omulokozi w'ekisa
eyamufiirira
yaleka ekitiibwa kye mu ggulu eyo najja ku nsi atunulule ffe abonoonyi ebefeyemu
teyazaalibwa oyo yesu omulokozi mu kibuga ekinyomebwa ekyewala mu kiraalo bwe yazaalirwa omulokozi omwana wa katonda byonna ebyo byamutuukako atulokole
ebefeyemu
teyazaalibwa oyo yesu omulokozi mu kibuga ekinyomebwa ekyewala ku kiraalo bwe yazaalirwa omulokozi omwana wa katonda byonna ebyo byamutuukako atulokole
Yamutuukako atulokole.